Vandal Chaos, the producer is A.
It's Coops as a hot thing. 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 It's Coops as a hot thing.
Ngibonga ngisawukhipha ngufake sangiphethe amapantula. Ngibongena umdali ngoba ngilondile ngisaphefumula. Noma sihlala ngamanzi ebusuku silwa nokuzamula. Abanye abalali kule kasi baphila ngokudubula. Abanye bayadlwengula mawudlula bayakhuthuza. Inhloso mele kujabula amapantula methola inyuku. Kahle kahle la sophila ngabantu. Ukuthi sichithe igazi mina ngikubone kwisathu. Usangadle singane ushefu njeneminyaka emithathu. Namachera khona kutshela kahle ukuthi ngimpuzi. Winolusa umthida mengabe sefuna ukukhola. Noma uphethe idola, kodwa uzomokola. Mthitha nje nefo baklokha kuzothiwa phola. Sicake sibone idola.
Hey.
Ileli kasi labokhulufa. Ileli kasi labolandan. Ileli kasi labokhulufa. Ileli kasi labolandan. Lapho emakasana boshelwa amahansi. Izinja isangavuka phansi sithuntu sidust. And kwi-stream sama kekhe simbukela phansi. Phela saka-advise ama wenza okubi sifake emqini. Mele jayifile amapantula. Here we all star. Twala mapantula, twala mapantula.
It's Coops as a hot thing. 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 It's Coops as a hot thing.
Siphila ngokujabula masirolini. Amabutho aphila ngokujabula mephuzile. Le namba namba ijabulisa wonke amakasane. Phethe uphondo lapha eChina fethi ukhumbuza umduriser. Cela ungaphili nathi mejampa kanti uzosilasa. Kuze ijike ungali mthitha ngoba uzohlaza. Mele kujabula amapantula avaye ngakusasa. Kujabule nokhwini sichuse sichuse nangakusasa.
Ngoba thina siphila impilo.
Hayi bo, wenzani lo?
Uzoshayipa phuka ikolo.
Hayi bo, ubengani lo?
It's Coops as a hot thing. 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 It's Coops as a hot thing.